Yeah. Hey. Yes, 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 yeah. Kiki smart kama kawa. Yeah. Number 9, baby. My mama tell me, boy wangu wewe usiwajali. Life wako ni ma up no downs, up no downs, up no downs. My mama tell me, boy wangu wewe usiwajali. Life wako ni ma up no downs, up no downs, up no downs. Jana terrific Tuesday, kila mtu pita mbili mbili. Haribu jina bora jenga mwili, ona saa ini avocado na gidere. Sometimes for me kama Sophia Caston, unakuwa very charitable kama Freemason. Ukisota una think big kama Benny Caston, kumbe ata urafiki lazima corruption. Those squeezy mziki sifanyi for passion. Passion nisha imanga saini mambo financial. Sipandi mat railways na pandia commercial. I'm that shit kami utokia kwa. My mama tell me, boy wangu wewe usiwajali. Life wako ni ma up no downs, up no downs, up no downs. My mama tell me, boy wangu wewe usiwajali. Life wako ni ma up no downs, up no downs, up no downs. Maskini akipata haga ulia mbwata juu akiwa chini story yake ni ya pantaka. Wana try sai kuningiza box kasa daka nisha wacha so wanawashwa. Washo hata wajaribu aje kuniangusha wawezi hata kwa black magic. Wananiendea kitu chini ya maji, kwanini makosa Mungu kunipa kipaji. Washo hata wajaribu aje kuniangusha iwezekani hata kwa black magic. Wananiendea kitu chini ya maji, kwanini makosa Mungu kunipa kipaji. My mama tell me, boy wangu wewe usiwajali. Life wako ni ma up no downs, up no downs, up no downs. My mama tell me, boy wangu wewe usiwajali. Life wako ni ma up no downs, up no downs, up no downs. My mama tell me, boy wangu wewe usiwajali. My mama tell me, life wako ni ma up no downs, up no downs, up no downs. Kiki smart kama kawa. To the world everyone so sour. To the world kila mtu more power. Ata basemaje wambie iko sawa.